olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ole a avele company va alele a Singapore Airlines, ole company va alele fa o malo o muamua, ole atu ulau ele ele ana malanga ile malaya va alele fau I Sini Sisifo le Western Sydney Airport. Ua mai ona sainia le malianga male company a Qantas e fa o ngā inai le Western Sydney Airport, lea olo fa moe moe e te tala inai le faa I unga ole tausanga lua fe lua se fulmale ono. Lo fa moe moe o ile se fulu miliona pa sese e taunuu matu ua au se talia e faa o ngā I nai le malaiva alele I Western Sydney. Ma ole ale ai se sa I teimi e po se curfew I teimi e taunuu matu ua I malanga va alele e pe ona yei nei le malaiva alele I mascot I sini. Na sa unua le palamia Anthony Albanese o se faa manu yanga mo le ati nae o le tamau a inga o sini sisi fo.
Well, this is an exciting day. Because Western Sydney International Airport is ready for takeoff. Western Sydney International Airport will drive jobs and the economy here in Western Sydney. If you want a catalyst for investment, build an airport.
Le palemia Anthony Albanese. Wa mataina le fono tangata itai o tunu o le Pacifica le Pacific Islands Forum. Le olo o suwia inuku alofa itonga ile tausanga nei. Na sauno le minisita o mata upu le Pasifika, Senator Pat Conroy I le ABC Breakfast, o mata upu o le alala mua I le Pacific Islands Forum, o polo kalame langolango I whaafita auli o fesuia inga o le tau, le soifua malolo ina maonga, mamalienga I mata upu I le puipuinga. Na ia ta ua ua maala malamata I ta I o atunu o le Pasifika I le tūlanga o ausitalia nei, I tapula au le kasa e pua ina I le siusi o manga,
We announced last year a $100 million investment in the Pacific Resilience Facilities, all about helping the Pacific control their future and adapt to climate change where it is occurring. And in my remarks in response to the UN Secretary General, I requested his help to ask for partner countries, so countries outside the Pacific, to make an investment in that Pacific Resilience Facility because that's Pacific-led, Pacific-controlled, and will fund projects critical to their climate future.
Le minisita o mata upu I le Pasifika I le malotele, Senator Pat Conroy. Ua whaiti o ina I le whaatonu o le Master Builders Association, Denita Vaughan, le te te asui o le uni le CFMEU I le whaai unga le malotele, e solo ia le pūlenga matu uina le uni I lalo o se administrator. O le te te asui o le uni na mōli mawina I le ovo I le ono se fulu afe o sui o le CFMEU, na whaie ni sa avali te te I le atunuu I le āmatanga o le tausanga nei, I le āmatanga o le vai aso nei. O le aso lo whamoe moe sa inia I tonga le whiangainga I le vau au se talia matu walu le Falepili Union, ai o a ua iatu iaita I ta I o atunu o elua I le fonotanga le Pacific Islands Forum I nuku alofa. I lalo o le Falepili Union, o le amaua inai e tangatanu o tu valua avanoa I visa e lua se lau valu se fulu I tau sangata I tasi. E malanga mai ai mau maui au se talia nei, a toai, ma le maua ine tu valua fe sosoani I polkalamelo na ati nae, ma taliatu I faafita uli ona o swinga o le tau. Na saunua le palemi o tu valu feleti teo I le taua molo na atunuu, Ole whiangainga le Falepili Union.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.